Nina Christ every day, yendo tegemeo langu always, always. It's your boy Mr. Boom, it's your boy Mr. Boom. Sema tegemeo langu ni wewe. Nina chokitati ni wewe. Na mali nimefika ni wewe. Say, Lora lift your holy name, Lora lift your holy name. Na mali nimefika ni kwa nguvu zako. Na ninae mwamini maishani ni we. Kama ni binadamu ningekuwa siko. It's been a long way niki flashback. Ni mengi nimepita ni kweli life hard. Ni mara mingi nimefall na kukive up. But still unanipa hope. You got my hand ever since the one. Umekuwa na mi. Nimejifunza baba maisha ni kukwamini. Neno lako la nifunza kuwa niwe brave in everything I pass through. Huta ni forsake na ni true. Umekuwa na mi all through thick and thin. We unipa nguvu whenever taramui. It's you that I turn to. Wendo tegemeo. Ndo mana kila time baba mini takusi.
Tegemeo langu ni wewe.
Mi ulilia na kila napokuita baba boni sikia hujaini atilia wendo msaidizi wangu mina kuaminia wendo tegemeo langu. You're all that I want in this life that I live. Nikiwa na wewe I got everything I need. Wadako inanifunza nikipray na nibelieve that anything I ask for mini to receive. Na ndo maana sina stress kwa hii life sina ngori bila shaka nachotaka nitapata cause you got me everyday. All my life I will lean on you. Ulisema hutaniacha and I trust in you. Mahitaji yangu yote Lord unayajua kwa hivyo maisha yangu yote God, na kuachia masaibu yangu yote Lord, unayajua kwa hivyo maisha yangu yote God, na kuachia always. Get hard, but we gonna make it if we put God first. No matter what you're going through, trust in His name. Get down on your knees, kila siku and pray. The Bible tells me not to walk with your man, I see no stress. But he likes in Angori, in every situation. I'm a trusty fool, you know we perform the games. We shall ever prosper, cause I'm a conquer. How we make it out the way, any kind of issue need to pass. Cause me na cry strong every day. I'm a believer and I believe through Him. Neza fanya anything, eh, anything. Nina Christ every day. Yendo tegemeo langu always, always. Nina Christ every day. Yuko nami always, always, always.